chasoboka mubula mwenu nafuno mulala tete chasoboka bye walio kalubye no bigochoka tete chasoboka bye wasimbule no batabirisa tete chasoboka echapana nebukolo tese chasobola nemfumo kweguya gweno sala okungoya ngosibo nevuma bulikasera wabanga wejusa wayagala nnyo bintamya ngabaganzi buba wanampulira zenakowa ebyokunsembya ebyo ebyokunfisa nafuuka kiti kyamuwogera nalandira gye wasula gye nva banneesunga lekanzireyomulabu mugole yekwewefuula tanaba nenkuyita nga tonyanukula newefuula owevaku bimaze kukyuka okomawo sikyasobola tekikyasoboka mu bulamu eno nafuna omulala tekikyasoboka bye wali okalubye no bigonjoka tekikyasoboka bye wasimbulule no batabirisa tekikyasoboka ekyapaana ne bwokola otya sikyasobola nendajana nemoyana nenjazirana nakyokompulira nga ndi mulavu yonzibira katyonaga nti wekonza ompudise wabonerera nokyusa oyagala kunsiza mbikadde ebyokuntuntuza wantwalanga talina mugaso nombalanga talina mulamwa kati eyo mumaze okusemba bobobobobobobooswate tekikyasoboka mu bulamu eno nafuna omulala tekikyasoboka bye wali okalubye no bigonjoka tekikyasoboka bye wasimbulule no batabirisa tekikyasoboka ekyapaana ne bwokola otya sikyasobola nenfuba okweguya enosalawo okungoya ngosibo nevuma buli kaseera wabanga wejjusa nga nalinda namanya olimpayo kacyansi kagwe kyokompulira nga ndi mulavu yonzibira baibe tekikyasoboka mu bulamu eno nafuna omulala tekikyasoboka bye wali okalubye no bigonjoka tekikyasoboka bye wasimbulule no batabirisa tekikyasoboka ekyapaana ne bwokola otya sikyasobola ne bwokola otya sikyasobola ne bwokola otya sikyasobola.